kuzaliwa broki kwa na silver lining. Yeta bidwe kibidiba kuna rap wa ijani. Kila bondi nenda deep, kila friend ni family. Kila smile ni legit, kuna plot behind it. Na shukuru for what I have even though sijatosheka. Ndazidi kuzisaka zenye ziko ni kizi treasure. Tangu nrudi chuo mother liacha kuanda pressure. Hiko sata ni bambi but bora mother ko better. So na shukuru for my mom's peace. Na shukuru for my gang and my family. Na shukuru for this life that I got to live. Not a season peke. Laura, thank you for...